ɗiɗon gaci sukaɓe janggoɓe nokku noddirten ina jaɓɓitiɓe ɗo kuɗɗe kaye fiji ittanoɗo leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo misi e ɗeɗo kuɗɗe fayettoyo masiriji haaɓe kañum e jambe gaɗiraɗe kaƴe fayettoyo looɓe ɓoyɗe e jawe ila e mawɓe ganni en. Kanko ambassadeur États-Unis leydi Mali ndi o wi ɗeɗo kuɗɗe yoga e majji iwi leydi Mali ndi ɓamde 2008 fayettoyi 2011 ɗum yara e leydi ele maɓɓe ɗe dow saria o wi ɗum ɓeydude giggol hakkunde leydi Mali e leydi États-Unis.
Bangi goto sini a ƴeewi won kabaruji ɗi go fadema Mali o hokkata fayi musée national yiɗe kulle le luumoji Amérique horongoji gonduno waɗede bangi goɗɗo e kulleji tarikiji fina tawa madaraji an gonduno wadde dow muɗum leydi duuɓi sappo e ɗiɗi cakitiɗi. Min gollidi e ambassade Mali gonɗo Washington kañe consulat général Mali gonɗo New York le yontere ƴaɓɓene nde min dokkiti laamu koɓe Mali e kulle.
Kanko premier ministre Soguel Kokkala Mayiga o wi o weltiki le oɗo golle sanne ko États-Unis golli o wi leyɗele goɗɗe ɗo tinno jokka ɗiɗo ɗati
kulle tawruɗe mamiraɓe meɗen kana heddade le musée ngaji leyɗe goɗɗe ko gouvernement États-Unis waɗi joni ɗum yo misalu lobbo noon hokkitingol ɗe kulle leyɗe keddiɗe du an kani wadde noon hokkitinde kulle fina tawa tawruɗe mamiraɓe men hokkitingol ɗe kulle yo kabaru lobbono bangal jeunesse Mali saabi ɗum waɗan faɓe anda kulle fina tawa tawruɗe mamiraɓe meɗen andude koɗe goni
waɗe do hen fa faame yalla hoto ɗeɗo kuɗɗe iwurno le leydi meɗen ndi noon kanko noddirte Dawda Keita laamiɗo musée national leydi Mali ndi o hollitiri wiide
komi gatta joni yo limtude e dartude e kulle ɗe min nangguite e juuɗe mabɓe fadde amin wattude ɗum yeeso himɓe joni woni komin keeɓi ɗum min dartan tafo hono ɗum woori kabaruji gonɗi dow muɗum saabi hunde ko heɓirani anda kano woori kina kabaruji darte dow muɗum ko heewi famaka dow mum tafon.
Immadaraji haɓɓude fewde e kuɗɗe ɓoyɗe kañe kaye fiji ittiteɗe le leydi meɗen ndi yo ɗum haaɓo yimɓele leydi Mali fur noon laamu koɓɓe kollitiri wiide ɓe mbihi du immadaraji goɗɗi kasane gondi waɗe dow hen fa faame ɗo kulleji kaye fiji leydi Mali ndi yaari kasen le leyɗele goɗɗe ɗe yalla ɗum wirfintine warde.